oh, 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 kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza haloma ile kila time nakonda ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza nikata utaniumiza na kupenda kukutena sitoweza kila saa nakona mi machoni ma sio kama nakosa neno kusema ingawa bebe nataka kwa vingine ma unachotaka nianze mikusema you baby girl ukiniji na kupenda you baby girl ukidance na kupenda ila nachojibu mdomoni na sopasa nasema choni machoni we dada mina niumiza we dada sijamaliza mbona kata simu please usikate ma hey hey hello ma ile kila time nakonda ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza usinikate utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza hello ma ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza kwenye patu mekuju mependeza kwenye patu kanyomba mikucheza tuka dance na machu melegeza uli niyomba kaficha kukweleza unanimaliza baby mina kweleza mina kubembeleza baby you baby come ila nataka ni twende kwa ana yani twende na kwetu baby you baby come we dada mbona nyumiza we dada sijamaliza mbona katasimu usikate ma hey hey hello ma ile kila time nakonda ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza usinikata utaniumiza na kupenda kukutenda sitoweza hello ma ile kila time nakonda ile kila time nakonda na gaza kama kukupata ntaweza kisi gani kukweleza au misiji kubembeleza
www.mp3ugandanmusic.com.